keledi tsaho dinqumile pelo selilo saho esegarula pelo utswana ka go wa senyega o leka ka go wa senyega yo mawe yo mawe kekuela kekuela o botlhoko bona o lela kekuela kekuela o botlhoko bona o lela
tshwarelela botshelo a se sameko tshwarelela tshwarelela botshelo a se sameko tshwarelela tshwarelela botshelo a se sameko tshwarelela tshwarelela botshelo a se sameko
o tlelwa ke moya wa go tloboga menako ya se ya go itloboga o feletswe ke mano a re mano a site tlobo ya monna matsatsa modimo kana yena ka go makatsa mosadi a inama wa bo a ikantse a sa rapele modimo wa bo o ikantse Pedi a setata Ketsi etsi Ke go tshwara ga ne Mwando salele O sela tari
Tshwarelela Tshwarelela Botshelo a se sameko Tshwarelela Tshwarelela Botshelo a se sameko Tshwarelela Tshwarelela Botshelo a se sameko Tshwarelela, tshwarelela, botshelo a se sameko.